Musaza Maokota Ministry eyebyo obulamu n'enkulaakulana y'abantu mu Bwakabaka bwa Buganda esomesezza abantu ba Kabaka ku ndwadde ku kyalo Mbazi mu Muluka Mutuba gumu Mbazi mu ggombolola ya Ssaabagabo Muduuma n'omulanga okulwanyisa endwadde zino. Bannamawokota bano basomeseddwa ku kirwadde kya Ebola n'engeri gye bayinza okukyetangiramu ssaako obulwadde obw'omusujja gw'ensiri, akawuka akaleeta mukenenya, amabwa g'omu lubuto wamu n'ebirala. Nteekateeka eno ekulembeddwamu omukanaganya w'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda Dr. David Muwonge ng'ali wamu ne Minisitule y'ebyobulamu mu gavumenti ya Uganda. Dr. Muwonge David agamba nti Obwakabaka bwa Buganda bwagala abantu abalamu abanaakola ebibukulaakulanya, nga kino okutuukirira abantu ba Kabaka balina okulwana okuba abalamu.
Mu mulamwa ogw'okusomesa abantu okutumbula ebyobulamu mu bitundu ebya Buganda, olwaleero tuli wano oluvannyuma lw'okugumbibwa ekirwadde ky'Ebola, tubasomesezza abantu ba wano butya bwe tuyinza okulaba omuntu alina Ebola ate era n'okumwetangira nga tuyita mu kunaaba engalo n'okukozesa sanitizer.
Abantu ba Kabaka basanyukidde enteekateeka eno ne beebaza Minisitule y'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda olw'okubalowoozaako.
Erinnya eddoboozi Ssennabulya Fred nga ndi mutuuze. Tusiimye nnyo omusomo guno oguvudde mu Bwakabaka bwa Buganda ogututuusaako naddala eno wansi. Ekyenjigidde ddala mu musomo guno gwatuleetedde, nsinze essira tuteeka ku ndwadde ya ulcers. Tulabye nga ulcers zino zisoboka okubonyezebwa.
Nze Masisika Bengwa Atanansi neebaza Obwakabaka bwa Buganda ebintu byonna bye batukoledde bino okutuleetera omusomo omulungi ogufaanana nga guno, ne batuleetera ebyambalo,